Amazing Jams on ZambianJams.com.
Yeah, I didn't know permanent. Zafuna mamu na wa permanent. Na mamu na wajizungu wa mabenzi na mamashoni alina chuma na kasivi opuzila na kakasi hapa muna kwa tila na sojiribwa nivela mabwela kukomboni na ine mulungu anizunga nina kwa tila na tuwana nina vela kutivi nasila mamu na wako ni mambala zorio zorio aiko. Wamanga bwanji manyumbaya. Baby, hold on. Mukazi wa mchosa kuti owa mauyo. Yeja benzini na gola. Manjo nini na manga. Nagasi vini na panga.
Yeah, so chini ba, so chini ba.